kun sagale America saganta afan oromoti akamultan of dr sagale America saganta afan oromo kun saganta kenya gabasale fi qopile torbandarbe tamsaan kesa filanne irade bidan isin nagesi suuda fi kende fameda kan isin kesu mesu ambafkadu morodati hangatu mur saganta kenya chi nu wadlin akaturtanu sinafera qopi kenya isajal qabati darbin Ministeri Konna Omisha Kamadi Isabiyya Kesa Olkasu Dafi Hoji Konna Jallisi Kamadi Jalkabir Gabasan Kenya Galmo Dawiti Direktara Kunnamti Ummata Ministeri Konna Ethiopia Obbo Abarra Lammafi Obbo Getu Gammachu Ittiana Hoggana Biro Konna Oromia Asofsi Sudani Gabasa Koppese Kaba Ittiana Diyata
Konni Jallisi Kamadi Kun Shawaba Kisa Targama Konni ana dama ganda wanji kurroftu targamu kuni duran bakka gadanitti omishamu ture amma garo obbo ilma mammo fi qonnaan bultoonni naannoo kana kan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru
kunni ji'a lama kan ji'a lama fi torban lama guute sinjira gizmo tokko miti ga silamaasan adda addaanii motorri motoraadha taraataraadha namo madhugu fi amma mafacawuni duraa duuba jira baranaan kakaasaniito motora kuno shannu kennani motora shannu gubbarattimmo bawtaan qatettimmo kureesin qamna kureesana gubbarattesi waaye fayda arganne sana gubbarattimmo kanarka qamnu finne gara mangistetinimmo kana in qamna iyyu harka damne jirra kanamne sanambo fayda nu godi yenneto majala jalan tenya
obbo ilman qamadi facaafatan ittakka gammadan omishishon koraduru ras enne kun akagatifo yaisanif basudubatan obbo masfinte shome hoggana wajjira qonna shawa bahati gudinichatti qonni jallisi qamadi erga jalqabe ganna lammaffaada ajedu
bara darbe anota qabnu sagal ratti hojjin kun hojjetame jira most hektaara kuma kudha tokko ol marsaa tokko faafi lammaffaatin facaafame omishni sasasaame galee ture bara darbe kayaw kan muuxannoo gaaris injira hojjibaan immoorraa barachuu qabnu maal faadha waan jedhu sanis isaan sanis sirritti egaa adda baasne booda qophii baranaaf qophii bal'aa taasisne qophii san keessa tokkoffaa paampiiwwan adda addaa qopheessuufi qonnaan bulaaf raabsuudha inni lammaffaan xaa'oo fi sanyii filatama yeroodhaan qopheessuudha sadaffaan lafa qopheessuudha haala hojii bara kan hojjenne yeroo laallu kilaastaraan oomishne oradii kilaas akka gurna kennatti barana kilaastaroon guddaa jennu 2500 hektaarisaa xiqqaa jennuun immoo hektaara 20-30 sin jira garuu irra caalaan isaanii kilaastaroonni kenna 500-600-400 kana keessa jiru kun akkuma agartu barana haga guyyaa irratti jechuudha hektaara 64-410 facaasnee jirra. San keessa ka haamaa geellee hin jira amma kalee haamaa turre aanaa boosota irratti hektaara 400 bal'inni isaa achirratti oomishni ga'ee sassaabamaa ture.
Obbo Masfin barana paampii bishaan dhibduu 570 qonnaan bultootaaf kan himanii hojiin kun hordoffii waan barbaaduu fi ogeessonni qonnaa araddaa irratti bobba'anii jiraachuu ifoomsan. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa gana darbe kana qofa dabaree lamaan lafa hektaara 1300 ol irratti qonni jallisii qamadii. Hojjetameera jedhan.
Bara kanammoo baay'ee karoora guddaa gooneetti qabannee hojii kana kan seenne lafa hektaara 1600 kan ta'u marsaa lamaan misoomsine jenneeti karoorsine marsaa tokkoffaadhaan lafa hektaara 3,500 haa ta'u qamadii sana uffisnaadhaan kan karoorsine otoo seenne kanarraa oomishaa miliyoonaa 15 ta'uun arganna jenneeti kan marsaa tokkoffaa qofaan kan marsaa lammaffaa arfaasadhaan deeggarree hektaara. Waliigalasaa hektaara 1,600 jechuudha kan qabnee hojjechaa jirru kan marsaa lammaffaa yeroo ammaa cuufee jira kan marsaa tokkoffaa hektaara 1,355 facaasnee yeroo ammaa midhaansaa haala gaarii irratti kan inni argamu jechuudha kunuunsa irratti xiyyeeffannee hojjechaa kan jirru.
Akka obbo Geetuutti naannoo Oromiyaatti lafti hektaara 4,000,000 ol qonna jallisiif mijataadha. Ammaaf garuu rakkoo hanqina maallaqaaf jecha biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa hektaara 1,400 haga hektaara 1,500 qofaa misoomsuuf itti jira jedhu Ethiopia keessattis qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna sadiidhaa jedha ministeerri qonnaa. Kaayyoon isaas wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi qamadii sharafa guddaan alaa galu hambisuu akka ta'es ni himama. Obbo Barraa Lammaa direktara qunnamtii uummataa ministeera qonnaati.
አሳ አንድ ጀምሮ አፋር ክልል ላይ ተጨመረ በየአመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው
አከዝደው አባ በራን ጀልቀበ በረኩም ለማፍቁረቶኮ ናኑ አፋርት ጀልቀበ ሳምቦዳ ናኑ ለካንትስ በበለታ ዱፌ አማናኑ ኦሮሚያት በለናን ረቶጅ ተማጅራ ናኑ አማራ ክባፊ ሲዳማ አፋር ረቲሲ ሆጂራው ላጅራ በረነስ ለፈይክታራ ኩምድባ አፉሪራ ቀመዲ ኩንታለ ሚሊዮን ኩደጃ አርገቹ ፍትጅር ከናኒ ሰገዮና ሄክታር ኩምድባ አፉሬፊ ኩመሰዶሚ ሰገል ፈጨይራ ናኑ ኦሮሚያራ ሄክታር ኩምድባ ሰዲፊ ኩመሸንተሚሽን ናኑ አማራት ሄክታር ኩመሰዶሚ ሰዲኦል ናኑ አፋሪትሞ ሄክታር ኩመቶርባ ኦሊፊ ናኑ ሲዳማትስ እቱመዴማ ማጅራ
ደም ሲዳማ ላይ የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
አቦ በራን ናኖ ገሞጅት ወጆም ሸቀመዲ ከና አቦቲን ቀበኛ አከረትርማተኑ ሞቱማኑ ጅታጅራ አጀደኒ አማፍገሩ ኬሱማናኖ ሩሚያቲ ቆነቁናን ቡልቶታርቴው ጂሳጭም ሳጅራ አጀዱ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ቢያ አመደሊ ቶርበንደርቤ ያይገምታ አፍሪካ ረቲዮርበተን አፍሪካ ምናኛታን ወደንደውፊ ቆነጀልሲ ጀበፈቻ ከቀብዱ ይመኒ ከናፊስ ኢትዮጵያን ሆጂ ከና አፎአንዝቴ ወጅታጅራቹ ዱበቱን ሳኒኒ ያደተማ ገባስ ሰገለ አሜሪካ አፍገልሙ ዳዊት ፍንፍነራ
Kanu dufajirtan as Washington DC ra sambata fi dilbata satellite dan kantamsau sagale America sagantava no remote United States ke satti jiniguran ala wagga waggadani jia senan ummata gurracha biyetti ke sajirani itiyada tamuda jia kana maltu addanta sise filatame esajal kabe malif barbachise gaffi wanjedanufi devi kanufkennani university tennessee ke satti qorata dafi barsisa dimmasena hawasati fi hawasumma kantan professor asaffa jallata afferer qopin kenya ittianu wa e kanati
May my Jini February Malif Jiaw Rachata Bijakana Kisati Malif Jiaw or Rabirantani Sena Malika.
Bayan is ingrative for the Naferu Gaz and Bohokadu. Ji Gurana Lakuni. Barakumotoko Basakali with Demijati Namichi Bacon African Americatoko Carter Woods and Jama Turban Negro Week Yare Kaz. Negro week turban erosana negro edamu turban negro de waame wantu kun sena guracha rakko sanke turani fi buasan america busan kabajamu kabakanje don kase baras kumato ko bisagale jatama mo gurachi wallanso gudda burani ji gura ji tokko Gurachiro senasa kabajamu tabu kabarani chalkabani sababi Carter Woodson gurandala filate wala maaf sababala maaf tokofa namich African American Frederick Douglass kanjiramu garbuma ballesu da kollanso guddana mogaratureda office of garbature garbuma ballesu da lamafa Abraham Lincoln kanjiramu barasa Presidentumma kesa garbuma bade jarre ko lamano lukaba jechaturan jarre so lamano jiaguran ala ke dalatan guran ala ke tuan dalatan ebe guran ala kana filatani wa sena guracha biye kanatti buwa isan america busan biye kanakasan tijaran kabaju dafe lama papa wan saraga ature be kamara sena sania kame enyumman sania kame bay tetabatama ture Iro bilisumman sani ergatani, Iro unda namni waan keder bi yaadate, isarifu motil maamu raafitu jiekana furatani. Jiekana keerti, oggaatti waan hara timi hara furatani gabbo. Parana fakkenya af timi san furatani baani, fayya daafi, health in the well-being iranitu, wellness iranitu, kabajajiru. Undumat jikung kabajamuf, waan gurraachi biyya kanaaf buuse Ameerikaa ijaaruudhaaf waan inni hojjete biyya kana yaadachiisuudhaafitu ta'e jechuudha.
Malee warri biraa ji'a kana hin kennineef warra gurraachotaatu filatee jechuudha.
Yaa hin filatanii adiin immoo baruu calqabee fakkeenyaaf 1976 Pirezidaant Gerald Ford ofiisaalii organaayizii godhee akka kabajamu himee jechuudha pirezidaantiin biyya kanaa.
Gaarii mee gabaabaadhumatti waa tokko misliitti cehaa isin seenaa Oromoo keessatti waa baay'ee kitaabota adda addaa barreessitaniitu. Kitaaba keessan tokko keessatti waan hin argeenatti fakkaata. Seenaan Oromootii fi seenaan saba gurraacha Ameerikaa wal fakkaata yaada jedhu waan qabtan natti fakkaata. Sabni gurraachi biyya kanaa immoo akkuma beekamu garbummaadhaan warra bitamee biyya kana dhufe asitti dhalateedha. Maaltu wal fakkeessa Oromoo wajjin gabaabaadhumatti?
Namni baay'een hin beeku malee Oromoon illee garba ta'eera beektaa. Kitaaba lama akka nama dubbisuuf itti himaa tokko Children of Hope kan jedhamu Sandra Sheeling kan katabame. Lammaffaa immoo The Oromo Diaspora kan jedhamu Profeesar Makuriyaa Bulchaa kan katabame. Akka Oromoon garbummaa keetti garba ta'e gurguramaa ture. Maqaan kitaaba kooti Fighting Against the Injustice of the State in the Globalization Comparing the African American and Oromo Movements.
Baay'ee galatooma Profeesar Asaffaa yeroo keessanii sana jira furachuu kootii fi itti deebina waan kana irratti mari'an nama biraa barbaanne.
Akkan irraa hanfanne Voice of American waan akkasii irratti kan xiyyeeffatu abdiin godhaa. Nama baay'ee barbaadaafidha.
Haa ta'u
nagaatti.
Addunyaa irratti namoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu buna dhugu. Bunni madda galii dinagdee biyyootan adda addaati. Garuu jijjiirama haala qilleensaatiin wal qabatee gosaawwan bunaa caalaa barbaachisaa ta'an irratti rakkinni mul'achaa jira. Rakkina kana furuudhaafi ogeessonnii fi saayintistoonni London keessa jiran waa irratti hojjechaa jirraa jedhu. Maal hojjechaa jiru? Waa'ee kana irratti gabaasa Henry Ridgewell VOA'dhaaf qindeesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti.
Mana edeedisaa of ilaallee irraa hojjetamu keessa dhaabbatanii ala arguun danda'amu keessatti biqiltuu adda addaa dhaabaman kan New Botanic Garden jedhamu jira. Mana sanaan ala qilleensi qabbanaawaa akka cabbiiti. Manicha biqiltuun keessatti dhaabame sana keessa immoo ho'aa fi hurka bishaanii jiru. Biqiltuuwwan dhaabaman akka lalisan gochuun bosona fakkeessee jira. Iddoo kanatti qorannaa buna irratti gaggeeffamu. Kan hoogganan Aaron Davis akka jedhanitti.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Inni kun buna Arabikaa jedhama. Nutis isa kana filanna. Iddoo adda addaatii bitannee kan dhugnu kana. Akkasumas manatti danfisnee kan dhugnus isuma kana. Dhandhama baay'ee gaarii qaba. Buna addunyaa irratti dhugamu dhibba keessaa harki 60 isuma kana.
Gosti bunaa biraan iddoo kana jiru buna roobastaa jedhamu. Biqiltuu buna sakaanii irraa baalli isaa gurguddaadha. Buna addunyaan fayyadamu 40% qabatee jira jedhan Davis. Biqiltuu bunaa Arabikaa fi roobastaa dhaabuun jireenya uummata guutummaa Afrikaa, Ameerikaa kaabaa fi Eeshiyaa keessaaf deeggarsa guddaa qaba. Garuu sababa jijjiirama qilleensarraan kan ka'e sodaa jala jiru jedhan Davis.
In some cases, yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall. But in some cases, as we've seen in Ethiopia,
yeroo tokko tokko oomishi argamu akkaan gadi bu'a. Sababiin isaas ho'i qilleensaa dabaluun yookiin roobni hanqaaquun kun ni mudata. Garuu yeroo tokko tokko immoo akka Itoophiyaa keessatti arginetti oomishni bunaa guutummaatti manca'ee mukni bunaas gogee bada.
Kanaaf furmaanni isaa bosona Afrikaa dhihaa keessa fagaatanii seenuun buna dhaabuu ta'uu malaa jedhani gosa bunaa gara 130 ta'antu jira. Garuu hundumtu dhandhama gaarii qabu jechuu miti jedhan. Deevisiif gareen isaaniin hoogganamu Seraaliyoon keessatti gosa bunaa cal jedhee daggala keessatti biqilu isteenofiilaa jedhamu argataniiru.
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because It matches Arabica in terms of its
inni kun ho'a hamayu kan dandamatuda dandamisas akka buna arabika sana gari fakkachun sammo qalbi namahwata
rakko jijjira maqillensa jiru kana kesatti gosti buna yodaba medaldalaf abdi kennan kannen library kafi yujendas jedaman jiru jedaniru namonni hangitokko dan namnisa warra kaani rajala jedani amanu bara darbe jechun kuma lama digdami tokko milan taliani keset dorgommi namota buna danfisan giddu tigaggefamen australia rahiu kelly buna yujendas jedamu danfiste badasa sadar kasa dafa argatteti milkaina kelly nargatte kun gosa buna himbe kaminjiran gama beksisun wan hara argamsis abdi jedu qabu qoratton gare london keset qonnam bultota afrika wali nojjata jiru kun ija buna hara ba ankan dabudan gabara kolchan gochajiru projecti uganda ke sakan hordofan katrin kiwike akajedanit
that has low yields and very small beans but it has an amazing taste
omishnikenen gadbua akasmasi eji bunakana baiyete tikada garu dandamnisa kan ajaibati
what requirements do they need how do we boost its productivity instead of it being dominated
ulaga kami gutu nubarbachisa atamitte omisha buna guddisu dandeenya gosa buna la maratti qof rajresan gargaramu manna gosa buna sankan gati mali akkaban ilaluf carraqabna jedan gosti buna liberica jedam wogga kana kesa dominan uganda ra gara europatti ergama abdi jedu tujir kunis jedu qoratton qonnambula dafi galima allaqa walirran cinni argamsisun akkasumas kannenimmo buna duganif dan dama harafi gammachi sate argamsisuf jiraje
bulchin sana no benshangul gumuzke satti rakko nagenya rakan kaeni ummanina nicha ibarra harkajata mi lamatau rakkona momaf satlame gargar sabar badu malajechudan motummanna nicha beksisejir nakor malka imakan adratti gabasa dabalata qaba
raga irodu fuqorannu rattundai jedan cakasudan kandubatan commissionerri commissioni hoggansa sodabalana no benishangul gumus obbutar deqin tasisa yero amma kana namut sababa dabamu negenya fi balawun umama garagaran qeisani rabuqan kuma dibba furif kuma digdami lamatanin ala akalekops etiopiat bati camsa dufura jelqabe namoni kuma dibba jaf kuma shentama anga kuma dibba torbatan nanno benishangul gumus keisejiraten gargarsa midanya tafsat lemudendaw jedan
namoni gara kuma dibba sadifi sadetami afrikan taan amma yero amma kampi keessata ni gargarama jiru rakkina umamaatin kan ufemmo akkana makuma shantami jaakan ta nakuma kana gargar sargacha rool magal nami kuma dibba furif didami lama akkana no kenya kana tigargar sargacha jiru percenti dan jaatami lama taunsa mal jechu fi kan jedan namonni gaffi qaban jiru kun echun namonni mana sanira itum buqain soda dan nanno sanira bakatani minan isan qotan kanin makaratin namota garagara jira matakkal kamashi maokomosi isaan kun yero dufutti gargarsa kan barbaadan ta'u nama miliyoni tokko tuqalama naannicha keessa jiru keessa arkijaatami lama gargarsa barbaadu danda'u yero jedhamu gargarsuma yero suikaasame kan gaafatamu tun ta'in jiyoota dhufan keessatti yoo irratti hojjetamne namoonni persentiin jaatami lama gargarsa barbaadu danda'u kanaaf hojii addaa maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu isa bukkeetti akka hojjetamuuf nu biraa raaga kan ba'u
kanaan dura namoota naannoo benishaangul gumuz keessa jiraatan keessaa sababa haliillaa hidhattootaatiin midhaan facaasne dhiisne qe'ee keenyarraa baqanneerra namoota jedhan keessaa dubbisne turre waan hunda keenya jechuunis daakuu barbaree shiroof waan hunda dhiisne dhufne midhaan keenyas saamanii jiru amma akka namni hin miidhamneef deeggarsi midhaan nyaataa nu barbaachisa jedhanii turan sababaa dhabamuu nageenyaan rakkoowwan dhufan kanneen biroon hanqinni midhaan nyaataa kun uumamuu akka malu kan obbo Taarraqee dubbatan hanqinni midhaan nyaataa naannoo Benishaangul Gumuz keessaa bakkeewwanitti uumamuu malu jedhanis akkasitti ibsu obbo Taarraqee.
Namoonni makariisaanii makaranne namoonni saamaman jiru namoonni jalaa gubatee jiru hojiin barana hojjetame baay'eensa gubateera kamashini ufranne gutumma ma gututti gubatera ma okomoyo ilalle gutumma gututti gubatera matakkali niyo ilalle namonni gutumma gutut oji ke sangalle kampi ke sakanturani namonni kun dur gaba filledi esuturani amma mozani udebiani arka motumma yokin arka gargar arka zani kandiril santawu dakalibsam
motumma ngeru ankin min anyata kun sonumamin hojjetajira wanjedana kastibs commissionerich
raga kanarattimo worid misala fudate ratto jeta fakkenya worri qonna fudatani ratto jetani wana kabone fa wana kagara gara aritin wanda fegae ummata kana gargars akkasanin barbanne gochu kan dande ratto jetama kasu wallina monni gara gara wan kanarratto jetama motumma siyota qoppe sabarbada percentin kun qidimo mertie dama pomisha boda kan jeda mujira kanaf inerge jetame bodde raga kenya kana gadibusus danda ol kasus danda nui garu warri misala allatu fudade akkarratto jetu raga kana yero yero tinipsina ake kachi sarratto jena raga sana ndabarsina khana jechu damale arrarratti namonni percenti jatami lama gargar sabarbadu kanaf nyati fe amya dufu kanjedu ofke sanga bukanjedu tu yadi ratta fudatame gari dai
oji wanjalli sia kasumas halli naga ammulata ju kaneti fufu yote yaddon hankinam danyata umum hirisu malajadan commissionerich yoto bate hankinim danyata nanno bini sangulugumus keisatti kan umamu te garu motumman nan nichara ko kan furuf niyojjata isarres kan darbuyote ablin toroltuta ablin motumma afmiti motumma waltum sudan hankinim danyata kan umamni niyojjata majadan ijiru sagale amerikaf nakur malika amburra
manni mare bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa labsii yeroo muddama ji'oottan jahan darbanii fi hojiirra oolaa ture torban kana keessa kaaseera. Labsichi ka'uun isaa siyaasa, dinagdee fi dhimma hawaasummaa biyyattii keessatti faayidaan inni qabuu fi marii biyyoolessaa qophaa'aa jiruu fi waan inni gumaachuu danda'u irratti gabaasaan keenya mitikkuu fiqaadu itti gaafatamtoota paartilee siyaasaa haasofsiisee gabaasa ittaanu qopheesseera. Waliin haa caqasu.
Walwaraansa mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uun manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jechuun labsii yeroo muddamaa ji'oota jahaaf turu guutummaa biyyattiitti hojiirra kan oolu ji'oon kololessaa dabarsin irraa kaasee labseet ture. Labsii yeroo muddamaa kunis yeroon qabamee fi osoo hin guutiin manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa taa'een akka ka'u murteessuun sagalee caalmaan raggaasiseera. Kaafamuun labsii yeroo muddamaa kunis kan barbaachiseef rakkoo nageenyaa yeroo ammaa mul'atan karaa idileetiin hiikuun mootummaaf ni danda'ama jechuun ibsaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti bakka bu'aan mootummaa obbo Tasfaayee Baljige. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan itti aanaa dura taa'aa dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu durumaanuu labsichi labsamuun dogoggora ammas kaasamuun isaa sirriidha jechuun ibsu.
Nuyi jalqabumaa jalqabe waani kun labsiin kun durumaayyuu sirrii miti biyya kana gara tasgabbiitti fida jechuu miti. Labsiin akkasii kun mirga namaadhaa hin dhiibaa kanaatiif nagaa hin fidu rakkina fida malee amma immoo kaasuun isaanii yaada gaariidhaa.
Dhaaba siyaasa IZMAatti dura taa'aa kan ta'an obbo Yashiwaas Asaffaa Mogama isaaniin labsichi akka biyyaatti guutummaatti labsamee kan ture ta'us kutaa biyyattii keessatti immoo bakkeewwan nagaa ta'an waan jiraniif ammayyuu bakkeewwan nageenyi rakkoo ta'etti labsichi ni barbaachisa yookaan immoo nageenyi lammiilee biyyattii karaa amansiisaa ta'een eegamuu qabaata jechuun ibsu.
አሁን ያለው ሁኔታ በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም የሀገሪቱ ክፍል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያስፈልገዋል ይባላል።
አለ መጅሩ ጉቱማ ቢየቲት ለብሲ የሮ ሙደማ የሰበርባች ሰጀረሙ እንደንደው ሰበም ንሳን አንወን ነጋታን ከኔ ረኮኖም ትከሰን ጀረዋን ጀረኒፍ ከመብራንሞ ዶ እንደትን በርባች ሱዋከን ጀነሞ በከወረኮ ቀበን ጅሩ አኩመምሲን ሶን መነመርቻ ካሰን ከናፉ ስርከብ ያትካፈሙሌ በከወረኮ ወነገኛ አማ ዩጅረንቲ ዮካን ነገኛለም ለስሪቴክሱ ገመብራን ቡልቺንሶንናኖ ከነንጅረን ረዴቢን አከይላለን ታይሱዳ
ሚሴንስ ማነመሬ በከቦታ ኡመታ ካንታን ሚሴንስ ዳባ ሲያሳ ሶሶቺ ኡመታ አማራ ዶክተር ደሳለን ጫኔ ያይ ማነመሪቻ ረቲ ያደከነኒ ኦቱማን ዲባ ገመ ዲፕሎማሲን ረጅሩ ስሬፈቹፍ ጀቻ ለብሲቻ ዮካስ ማለ ለሚሌን ነጋን ጅራቹፍ አመዩ ዋን አማንሲሳቴ ሂንጅሩ ጀቹን ዱበቱ
የተቀየረው ነገር ተህነክ ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎች ተቀይረዋል እንዲለቀ ተደርጓል ነገር ግን ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው ይያስባሉ።
ወንትጅጅረም ይጅራቴ በክቲፒኤልኤፍ ድራን ቀበቴ ቱሬ ብልሳከበው ታየራ ገሩ ሐሌ አፈንካን አኩመጅሩ ትጅሩ ያደጅዱን ቀባ እንብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩመድራ ትጅራ አማሱም ነወራና አኩም ዲበሰዲ ወልቆፔሴ አፋር አኖቲ አፍርቶ አቴራ ጉድነ ዋግምራትሞ ብሎኒከኝ ድምቡቃኒ መጋለ ሰቆታ ከሳ ቡፈተኔ ጅሩ ዋጃ ራያ ማይጠብሪቱፍ ቅንዴ ሴሉለ ለብሶፍ የሮቆጲታ ሳጅሩቲ ዋንቲኩን እንጅጅረም ለሚያሞ አመል ቲፒኤልኤፍ እንዶለልም ለጅዱት ነቁ አመስናበነ አመስሞቱ ማረኮ ነገኛ ነሙተረሳው በእኝማሳን ረጋጅሩ ጣቡፊ ወጅ ነገኛ ከበቺሱ ሐለይድሌት ንደንዳ አዳጋፊንኮ ቱርቤደር በከና አከሰበይ ማሞቱ ማገባሰቲ ነሞኒ ድባፍንተ ማውልታኒ ወለጋተጀ ፈመኒሩ ከናፍ ሐዋሳ ዱኛ ገመቺሱ ጀቻ ወዱ ነገኝ ጅራቱ ታፍቋ ቢንከንን ካሱን ስሪ ደሞፊ
ዲመካናረት ከንጋፈተመን ኦቦ ሙላቱ ገመቹ ጋፊ ሰገሌ አሜሪካራ ሐለከናንዲያቴፍ ዮሙዴብሰን
ለብሲ ከዳዲ ማሊታ ለብሲ ከዳ ለብስቴ ተካልቴ ጥንጀቴ ቢያ ሂታ ነጋቡሳ አከናጋምቡ ገረሴ ጂታራራ ከንዱ ፉጎተሞ ኢስማከና ተካልቴ አቆጅሩት ሀርከሳ ሚለሳ ወሊት ተካልቴ ኡታሊ ጥንጀታ ነጋፊዳ ነጋንኩን የሙሩ ፈሉ ቢያ ከናፊ ተዝገቢ ጉዳ ኡሙ ዋንደንደውፍ ዋንተ ሂዳማ አከዚ ከነ ሂደምቴ ገረና ጋታ ደምተመሌ ከነ ኢትፉፍቴ ነጋኒ ኑፉ
ለብሲ የሮ ሙደማ ከብያት ለብሰሜ ቱሬ የሮ ከነት ካሱን መሪቢያ ለሳ ኢትዮጵያ ከሰት ታስፈሙፍ ጅሩፍ አብዲ ከኑቃባጀ ለመኒ ከንጋ ፈተመን ኦቦ የሽዋስ አሰፋ መሪቢያ ለሳ ሐለነ ገኛ ተዝገባ በርባዱስ ወለብሲ የሮ አሪፈቺሳ ከነ ወሊን ወሊት ትሂዳሙ ሚቲጀቹን ደብዙ
ወራክናው የራይ መስክር ወይ ማጋራይ መስክር የተረጋጋ ሁኔታ ይጠይቃል።
ቱጋዳ መሪቢያ ለሳ ሐለተዝገባ በርባዳ ገሩ ዋንከና ወሊን ወልትፊዱን ህዱ ዋንፈየዱን አትንፈካቱ ከነዱር አኩመ ጀኔ መሪቢያ ለሳ ኩን ሞተ ጆታ ጃፍቱራን ሶይንታኔ ረኮን ቢየቲ ባሮታ አፍቱራን ረቲ ከመሪያኑዳ ከናፉ ረኮየሮ ጅሩ ከነቲ ጌስተኒ መጠንሱን ጋሪ ነትንፈካቱ
በሙላቱ ገመቹዳ በኮንግረሲ ፌደራላ ኦሮሞራ ለብሲ የሮ ሙደማ ከነካሱን መሪቢያ ለሳፍ አከቀብጢ ተኮትካው መለ ገሩ መሪቻ ገገሱፍ አመዩ ነሞኒ ኢላልቸ ሲያሳ ሆርዶ ፈኒኒ ደመን ይጅረን ይከሙ ቀቡጀሉ
የሮ አማ ከረገሰ ወሪ ሂደማን ወሪ መቃ ፖለቲካቲ ፓርቲ ራቲ ወሪ ሂደማኒ መነ ሂዳ ጅረን ጅሩ ሳንኩኒ ከሙኒን በርባጅዛ ለምሲ ካሶኒ እኒ ሮገ ቶኩ ብቻዳ ኢሰከረ ብቻ ሱቱን ተይኒ ኮማንድ ፖስቲን ኢዶ ሁንዱ ማቲን ኒጠጠሜ ኩኑን ድምቱ ኢዶ ቀባቹ ዘጉባ ጅራ
ለምሲ የሮ ሙደማ ብየቶኮ ኬሰት የሮ ለፍሰሙ ዱርሴ ከሚለሙ ዲነግዴ ብየሰናቲ ኩኒስ ለሚሌን በካ በከቲ ሶቾአኒ ሆጂሳኒ ሆጀቹፍ ንረከቱ ኢንቨስተሮኒ ቢ አላስከረ ብየሰናቲ ደሙ ሆጂ ዲነግዴ ሆጀቹፍ ፈዲደቡ ከን ኢትዮጵያስ ከነራደሚት ከንጀለኒሞ ኦጌሰ ዲነግዴፊ ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ በርሲሳ ከንታን ዶክተር መኮንን በርሲሳቲ
ለምሲው ደማ ደንቃ ዲነግዴ ከሰ ሶቺ ደልደላ ሶቺ ኢንቨስትመንቲ ቁሰና ፋይናንሻል ሴክተር ይሁን ድረቲ ዲባ ፊዳ ሱንስ ዲባን ሱንሞ ጨ ኦጂ አብዱማ ካለንሰ ጅሬኛ አመነ ሂንጀነ ቢየትረቲ ዴምሳ ኢቪ ኩፋምኒ ኩኒ ኩፋማ ለብሲሙ ደማ ቆፋዘቶን ታኔ እሰዱረስ ደኩምኒ ኮቪድ አካዱኛት ከየብ የኬኛ ስራሴ ሶቺዲ ንግዴባ የገዲቡ ሴቱሬ እሳታንሴ ወራነ ኬስ አከብየቲን ገንተኩን ዲነግዴፍ ጉፉ ጉዳታዬ ይሰረትሙ ሰነተት ገበይ ሱዳፍ ለብሲ ሙደማ ካሜኩኒ ደንቃባ የሁሜ ረኮንዲ ነግዴ ደኑን አማርግሉኩኒ ታየጅራ ሶ ለብሲን ኩን ካኡን ዋንተከ ኮንፊደንሲ ሁሙደንዳ ሶቺ ሰናፋለ አንጄሴ ዲነግዴ ቆሶቾሱኒ ደንታ ካንጀዱ አብዲን ቀባ ወሊገለት ገሩ ለብሲ ሙደማ ካኡን ሳቆፍቲ ፉርማ ተንተው ዳብዴ ነገኝ አከብየቲ ትጅሩካና ነገኝ ዳባሙን ሶቺን ዲነግዴ ዳባማ ቀባቴ ከኛቱን ጅራቱ ቀባቴ ኢንቨስቲንግ ጎዱ ሆጀቴ በሄ ሂንገሉ ኩወሊት ቀባቴ ዳ ሶቺ ዲነግዴ ከንጉሬፊ የሮ አማራኮ ዲነግዴ ደኑ ከነከ ቃለንስ ጅኛ አርጋ ጅሩ ከና ሆጂ አብዱማ በበላታ ጅሩ ከና ኢንቨስትመንቲን ገዲቡ ከሰዩ ኢንቨስትመንቲን ቢያላ አካ በርባደሜት ቢያ ከነት ሶቾ ጉደታ ጅራቹ ዳቡንሳ ኩኒ ዋባኢሉ ተገርሲሳ ሶ ቡራራ ማልቱ ለብሲ ሙደማ ከነፊዴ ከንጀዱ ረት ሶጀቹን በርባጅ ታይቻለ
ገባሳ ሰገለ አሜሪካ ፊንፊኔራ ምትኩፍቃዱ
Sagalen America sagantan afaan Oromo galgala keessa sa'aati lamaaf walakkaa jalqabee hamma sa'aati sadiitti sanbataa fi dilbata saatelaayitii daanii qophii dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture hambaaf qaaduu morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.